waxaan ka hadlayaa bal haatanna anigu gudubno heeskii aamina ay dhageysi wacan.